ana kumadi ardayda kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda Zamzam qaybtee magaalada Baydhabo iyo wali baalin qabow ee tababar ka saabsanay barnaamijka Washka. Ardaydiina jaamacadda Zamzam booqashay tababarkan ka saabsan barnaamijka Washka injeeti wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha Koonfur Galbeed si ardaydan iyo un helan aqoon kororsi ka saabsan barnaamijka. Tababarkan oo ardaydan qaadeen qaab raatig ahange iyo waliba booqashadii oo gaarka haytay laabka yeelatay wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha Koonfur Galbeed, madax laabka wasaaradda Ilyas Ali ayaana ku hadlay booqashada ardayda kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Zamzam iyo tababarka ka saabsanay barnaamijka Washka iyo qaadeen.
Maya madaxa laabka ee wasaaradda biyo ee geeg may laabka wasaaradda hanay booqday ee raay arday ku socota jaamacadda Zamzam ee magaalada Baydhabo tim kaas oo ku socda qeybta oo public health intii una tusna macnaha qaabka oo laabka shaqeeyo iyo wata testingka qaabka lan sameeyo wata treatmentiga maadaama tiimka siyo ayin macnaha tiim oo baradaw macnaha public health marka public health maba iyo la biota sanitation iyo washki walaana maba xariir leen maba tiimka sige kamisina ashara oo la xariir meel raay qaabka biyo lan baraw sida sidii shay biyo lan baraw physical chemical iyo biological marka meelana dhawaada kulay wasaarad ahaan meen oo goon intii una aawin lankasto oo meel raay walbarasho fadaw soo meel raay bulshada anfa baray ida ma
sidoo kale kooxmada ardayda kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda oo ku faa'iideysay tababarkan yana ku hadlay waliyaway guud ahaan ardaydu ku qaadeen.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Baad salaam unaana baad Zamzam biyo walaha booqanaya wasaaradda biyo iyo tamarta unaa ma ilaahay praktika qaadana washiga ku baad madan praktika qaadana ku baadana lin nijay laab kala nijay walin tusay ma ilaahay wata quality iyo ma ilaahay wata test kala tusay kulay ma ilaahay wali in kama hadaliyana wasaaradda biyo iyo tamarta maadaama ay waqti joona siyaan ma ilaahay walbadan in faa'iideen ba jaamacad Zamzam maamul shan kama hadaliyana maadaama ay ma ilaahay nagar surnaayeen oo ilaahay ma ilaahay xillo u dhameen kana nila soo diyan maasinta.